Small God. Wow.
Sikanye kwakunye. Hard.
Semunye biamumbuano, sebuano amunswano. Yeso jani ngumamu, hitina ye debano. Semunye biamumbuano, mumbuano. Yemahanye kusu, ahaye kusu. Yemahanye kusu, ahaye kusu. Hitine be mahaye kusu, ahaye kusu. Yemahanye kusu,
oh my,
ahaye kusu.
Yeah. The good thing kus guapu, wena kujaga na heshima. Na mabarafu lankiwasha moto, hakuna mtu kuja kuzima. Uzito hakuna mtu kuupima, upako ni wafufu na uzima. Sio nzio manyengeao, tunangoja uzime, tukusike bado kiwa kumzima. Sikiza, huu moto wafati, na kama kifata basi mbele utakuta kiza. Mambo ya fraza natumia mimi, chajabu wena kuchukiza. Muda wa bills na chezea cuts, na sichanje na tumbukiza. Wonders ka guvu za giza, na kimbiza na najikimbiza.
Semunye bia mumbuano, sebuano wa munsuano. Semunye bia mumbuano, sebuano wa munsuano. Yeso jani ngumamu, hitina ye debano. Semunye bia mumbuano, mumbuano. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu.
Kusha gimme the kusha manu dealer na ide bomi. Go around and tell them one by one say we are coming. Where we come from we don't give up, so we ain't gonna stop allow our lie. One man so me chain gang that be why they call me king, they can't control me. I didn't come here to play who, when I'm in no shine I'm for deal. See a shisha nobody can stop me light. Not so green to which I cry a bit chem. Cause it's time to go to my guy, let's bend it all. Now I'm fine, come let's eat the whole place. Now kumo kumo.
Jesus, na watu nyumangu kushia nkipata so case. Ata ukibatika kutona wote tumeponda na pamba nye pace. Haujui chuchote kusu hasu zangu na ukikana jijaza case. Hacha ni chwani na mbele mana Tanzania ni bato nye pace nye pace. Mini mtukufu sana, domana Mungu ananibariki sana. Nilipofikia na pata chuchote kama nipo na small god Ghana. Watoto upimi umziki, na kukimbizana hatupo mziki. YL Kweku flick boozy in this bitches bitch.
Semunye bia mumbuano, sebuano wa munsuano. Semunye bia mumbuano, sebuano wa munsuano. Yeso jani ngumamu, hitina ye debano. Semunye bia mumbuano, mumbuano.
Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu.